ni uishi ya ukingoni, lakini zangu haziwezi kuisha, na mkimbilia yawe Nitamaliza kwa imani, neno lake lanitia nguvu, kila wakati ananiambia nisiogope. Nitamaliza kwa imani, yoyoyo. Nikizama utanishikilia, nikitoka utanishikilia, utanihifadhi Ebeneza. Dunia yote ya kujua wewe ni Mungu, umeinuliwa juu, umetukuka, sifa zote zako wewe. Nitazame Yesu, nitazame Yesu, unitazame Yesu, nitazame. Nitazame Yesu, nitazame Yesu, unitazame Yesu, nitazame. E Mungu, nguvu yetu, ilete baraka kwetu, wanaotaka kukupinga, ukapigane nao. E Mungu, nguvu yetu, ilete baraka kwetu, wanaotaka kukupinga, ukapigane nao. Dunia yote ya kujua wewe ni Mungu, umeinuliwa juu, umetukuka, sifa zote zako wewe. Nikizama utanishikilia, nikichoka utanishikilia, utanihifadhi Ebeneza. Nitazame Yesu, nitazame Yesu, unitazame Yesu, nitazame. Nitazame Yesu, nitazame Yesu, unitazame Yesu, nitazame. Nikizama utanishikilia, nikitoka utanishikilia, utanihifadhi Ebeneza. Nitazame Yesu, nitazame Yesu, unitazame Yesu, nitazame. Nitazame Yesu, nitazame Yesu, unitazame Yesu, nitazame.